I'll get.
Yeah. Yeah. The boy, that's your Molly Tanner, Melody House. Yeah. Desire of my Z. It's prime of my Z. My destiny.
Jesus, we can preach the truth. Shims a million the truth. Talk about dreamy yake ya jana. Na born na trido serika na bando wa jamanga. Hip hop ki come through the ranks. Nikipiga salute. Karangi ya mauhuru ni watera ni through. My numbers na my dreams nayo ni my F ya my elf. Ingekuwa mwenye Toma Brown ingekuwa in the moon. Kazi stars na aim ni kuunite na common goal ya 2030. It come through. Si kesho but kwa sahi tu. Wakidaizi tutoke na marungu. Kasi bunduki manuki ya pia mungu. Kisasha na rambo ni kisakafu. Yo, ni kisakafu.
Yeah, alafu tena. Tugu sikiza tena. Maze. Just listen to them, maze. Sunajua. Sikiza tena. Yeah. Mtu lamu, maze, ya kisikiza. Sunajua. Madisaya zinakao, maze. Si lose hope, maze. Yeah, always look up, maze.
I have a dream someday Kenyans unite and be heroes. Stop tribal wars, of course, to balance status quo. Kaki loser, the boy, me battle deep. Gonna bring report through audio. Funny mnango the visual. Though minded sometimes in and so aloof. That's your intention, cause dreams can show me proof. That una hope, but una change ka hoof. Nikona desire kutoka ghetto life, nika live ka wazito. Do life hard on earth, tunashinda high ka Pluto. Gia wind, feeling that all we need kuongeza speed. My destiny full of scared dreams. Nina hot and a scream. Wakinikata kishingo. Etiko na mina play. No wonder neighbor na those bila food. When you got enough to feed both cats and dogs. The dream gonna prophecy to fuel the accused in tracks. Yeah, focus on the beauty nation. To the beauty of what? Yeah, what's the beauty?
I listen to what they say. I think I'm gonna make it, man. Fulfill my dream someday, you feel me? Yeah. Deep inside of me. Inspire and muscle.
My destiny. Nani could dream ni may hold on. For long, come memorial service like a Kingston. Kingston. Back, I'm a Christo. I'm pissed off. Kawoni kijasho changu ni kitre kuwa chief young vision. Destiny calling ni tika ka Samson. Usikoze mwoni. Kwa sahi kuwa mwenja yoni. Kwa sahi na katinga ni kipufil my desire knowi. Wanacho kiprofesai ni chronic. Wanacho kibonga ni topic. Wanacho kongoja ni logic. Last 254 call wana work magic. Johnson na Johnson drill na kutelekea. Na leo me happen to kuwa there. Na leo na kutongoza ungia box na kuite my idea. Mimi ya chief kibao welcome to le usinulize how. Na kuambia leo mwisho tumbake how. Dream iko for now leo it happen how.
That is Shivoli. That's the boy trainer. Melody House, you feel me? Yeah, that's what it is, dogs. Yo.